Illu lawru Desemba duu ujinaji didi e sappo e jeegon ko gomnanti Niger waɗi laawol jaɓɓitaade wurtoyɓe nder Boko Haram waɗi keme ɗiɗo e capanɗe tato e tato wartuɓe. Iɓe ngoni nder hoggo ittaango dow majju nder Gudumaria région mo Difa. Wi'a gartuɗo fuu yaafe koko kibaru bindo Siddiki Abba yiidoyi e maɓɓe. Windi dewtere do majju.
L'intérêt de ce livre là c'est que
dewtere nde go fuude hokkataana haala himbe wonno de Boko Haram wurtibe. Dewtere nde wurtinde kibaru on endan fodde konuji ko Boko Haram wonno wada. Jondi woni go'o ko kibaru Boko Haram nana fa woni.
Ayidi e wurtoybe Boko Haram Gudumaria noy be tindinirte.
Il y a trois catégories d'ex.
Be gonana ni pecce tati. Feccer an der nde kay kamoni wobbe naati Boko Haram gan be mi be ngada jihad do fil dinal Islam. Kamɓe ɓe naata ɓe ngaɗa jihaadi on enda feccerɗe ɓerde nde du kamwoni himɓe naata Boko Haram gan no anndi illu jottiɗa a hokkete jawdi fa heewa ko keɗa motere ko keɗa deeki o ndenne ɓe kay naatinana Boko Haram gam heɓa ko heɓi feccere tati ɓerde nde du kono kamwoni ɓe himɓe Boko Haram kan nangoto ɓe wattere ɓe sembe e ley yilde amin nde min jii suka debbo pamaro o wayna gese mabɓe o ƴiwi ko fotti himɓe Boko Haram ɓe endan nangimi watti nder mu'en o ɓuura duuɓi sappo e ɗiɗi ko woodi warti towiɓe ɓe Boko Haram wonana keɓɗe capan tato e tato wakkati dewtere nde wonano waɗe nde capanɗe joyi e jeetto fuu sukaɓe famarɓe noon ɓe fotani
233 excombattant de Boko Haram dont 58 minors
e jiiɗema haala Boko Haram no wawi nangude hakkilleji sukaɓe fa natta ɓe
de Boko Haram singano nde duuɓinaɗiɗi e ɗiɗi mawɗo maɓɓe wono Yusuf nde no wiyanno nde mum jande tubakoɓe waddi gacceji sanno nder leyɗe meɗen ɗe endan himɓe ne yardino dow majjum ko sakitowi sey Boko Haram yehi jiɓowi naato e bonnere gon wurtiɓe Boko Haram ɓe fuu hollimi wiide ke wonno gollele Boko Haram ɗum ɗum wala har filla dinal islam feyi
sigila gonɗo no waɗe gan yimɓe mburto Boko Haram o no tokki laawol
sigila gonɗo no waɗe waydan omo woɗi tan omo tokki laawol ka non woni himɓe ɓen hana ɓe keɓene nokku to ɓe jaato ɓe jangga ɓe ekkito golle laamu wattinaɓe hakkillo ɓe keɓa ɓe mbawa joddade himɓe ɓe tawɓe endan ɓe kokke jawdi ɓe keɓe gaɗa golleɗi koye maɓɓe ɗum no ɓuuri gattol sogeji honaɓe.